eɗen godi yande joni terminitaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Koye on ñalli e jaam Soumana Amadou jangantan habaruji ɗi henna ko e majjirde tawa suudu sériam mawdu moɓudu ɓatakeji lamorɗo leydi men Niger. Nanene kaydu hono salake dow filla kon darto ɓatakewol ngol hoorejo suudu sawar député ɓe neldi mum e dow filla Karidio Mahamadou. Nonni battugol waɗama tete Argentine ɗum ndu dartana dow filla hono accugol gollingol sukaɓe ɓe fotayi wattede e golle. Fawar jojowtal men pinne studio kala ngono dara hara filla ko darto hawrinde janggoɓe lekkole tan ISN watti hooreɓe hoore jong enna kañum ko yewtini en dow filla golleji ko aadi wadde ene duuɓi ɗi fin en ɗam. Noon ni yerno mbirmi on ni hono suudu sawara mawdu moɓuɗo ɓatakeji lamorɗo leydi men Niger. Kañum woni ko wi hono ɓatakewol ngol fawara joni hoorejo suudu sawara députéɓe neldi tati lewru novembre dow filla ko darta Mahamadou Karidio laati dukondan ni hono fa hande en dillinama nokkure muɗum to laatino dukondan ni député ɓe mbide ɗe ɓatake goto o to wi'a hono mbiyeteɗo Abdoukim kañum e Moulay, kañum woni ko watta Abdoukim Moulay Zeidane, kañum woni ko watta nokku makko député ko ngu endan sappo lewru novembre suudu sawar ndu endan moɓuɗo ɓatakeji lamorɗo leydi men Niger haali ƴeewi haala kaka wala koka ƴeewe ɗo endan ndenene kadi ɗum wonto ɗum wonno. Mine meccitan ndu kondani kanko Karidio Mahamadou o waɗanoma ministre kawjiɗo filla ko o wattanoma le gouvernement ile ñalal ƴaɓɓiɗɗe endan kanko ɗum wonno faande hoorejo suudu sariya mawdu sarɗori himɓe mawɓe leydi Niger. Malfaji kañe kaɓorɗe kewɗe kañum woni ko wadda hokkita ɗum ndu konɗan waɗi hono fawar joni yeeso hooreɓe tawaɓe nder leydi wiyetedi Gougaram. Ɗum ndu wonata enen ni hono leydi Agadez no ene département mo Arlit batu o ko waɗi ndu konɗan waɗa kana gam filla ɓe kokkita malfaji ɗi kañe e kaɓorɗe ende altinere nde woni ko ɗum waɗi yeeso ndenene ka golle mawɓe hawji filla ko darto ndenago e jonde jaam nder leydi ndi endam. Nani ko fawar joni no préfet mo leydi Arlit hono mbiyeteɗo fawar joni ndu konɗan ni nafana mayaldu halani bandimbitede Ousmane Oumar do filla oɗo batu gaɗaɗo.
Nous avons assisté à cette cérémonie.
Kawral mangal gaɗangal gal ko korritol malfaagi ɗum no hokkan laawol joɗɗingo hakkillo fukingo e denaku nder cakkantaraji ɗin. Gandeni hakkillo fukingo wala jehol yeeso heɓatako. Malfaagi mawɗi sappo e tati e pamari ɗiɗi e jaɓe ɗiɗi ɗi kan korrita ummatore keriɓe ɓe kokkitayi kamɓe do ɓe durwa ɓe kokkita ɗi maɓɓe ngam korrol majji kan woni laawol lobbol. Min gaɗaniɓe yewtereji pindinol to ɓe holla ko ɓiɗam bongaku nafata gure maɓɓe no haɗa himɓe balloɓe garki maɓɓe nder cakkantaraji
ɗi.
Nonni hadow filla narral ɓiɓɓe wuroɓe jeyaɓe le commune mo yelu kañum e fande commune mo Gole ɗum ndu konna wona région mo Dosso wonno ko hawrinde gon waɗa dow filla hono wartugo hakkille fukkingo hakkunde fawar joni remoɓe duroɓe laatiɓe ndu konnani sappo e goyal sappo e ɗi lewru novembre on ko ɗum waɗi ɗum ndu konnani mine miccitanaɓe le commune ɗiɗɗi enda ni waɗino bolwole hakkunde remoɓe duroɓe fa waɗi mayɓe jaati kañum e nawniɓe farto enɗan yelu. Nonni fa hannde du woɓɓe ndu konnan barwinama hara Gole ton enɗan nani ko fawar jon ndu konɗan ni bandimi mbiyeteɗo Seyni Yaye laatiɗno wonto enɗan dosso dow inde radio studio kala ngu yewtiɗe mbiyeteɗo Amadou Oumar antirteɗo Farouku kam wonɗiɗaɓo hono sawara mawɗo mo région mo Dosso o haalde filla hawrinde
ministre e délégation momin tawader mum min jeeyi min pooɗi hakkilloji maɓɓe ɗo min gi nafakka maɓɓe woni ɓe gaɗa honnduko oto leydi meɗen leydi droit noon gaɗɗo gacce no woodi laawol tokketegol ko watta gaccite ko wala laawol hi an sarɗanan hoore mum. Hande ɗo min jeehi to Gole gam Gole ɗo hakkunde remoɓe duroɓe rafotal waɗi kadi en ɗo ko Gole no tawa ɓi Gole gol laatiɗo colonel Douane noon hanko o dilloy fa tawa o wari o himɓe balla o ko watta tawi o fonna himɓe maɓɓe. Min bataniɓe kaɓe kaali kanɗo no nanga hakkillo miɗon miila ɗum ɗo kay ko yawti noon ɗum ɗo heedi gaɗa.
Sappo e tati yaade sappo e jeɗɗi lewru novembre nde gonɗe nder mum to endan e nder wuuro Saayi to wonto fawar joni himɓeje golloɓe ko filla ko darto mairie ji tati gonɗi département o endan kawrama gam batte yewtene yewtereji mawɗe andine ande mawɗe no jeeya e mabɓe ɗo konɗan koye se yeɓe e secrétaire e nangoɓe ittelei communiɗi e mairie ɓe koye muɗum en. ɗum du konna wonana e dow filla ɓe pamtine fa woɗa ɗum woni are e kullanteleje ɗe mairie ɗe hani hawjade do inde hoore muɗum. Amadou Soumana Sanda, maire mo wuuro Guéladio, nani yewtere nde o yewti dow filla majjum, kanko e bandimin tawata ene sayi Cheibou Mamoudou.
Do pitel koɗe komin gomin keɓa hannde o do fille jawdi ley commune wona do fille ceede noon. Jawdi ni ko ƴewata wona guineji ni yaade garuji en yaade ñiddiji en ko woni ley commune. Do fille majji nomin gommi ɗin pammine tawi commune fo heɓi faami jawdi ko hawji muɗum, heɓa faama noy noon hawjorto ɗum, faama du konnan noy noon nawtorto ɗum ko faama on ko guinen nan no nafa min hunde ko nafi to sanndanogo. No wattana min guina min paama kaddi jawdi ko hani min kawjo min paama du konde hengel he woni jawdi ko woni le commune ji amin ko pirtol koye noon ko wodni min nafa sanne. Ɗum walla min du konnam min paama noynoon min gollito ɗum, noynoon min gatta ko tawi nimɓe le commune on fuu ka en du konna nawtirake ɗum.
Non wontiri noon ni fa wari joni ni hono hawrino gondo hawrama no ɗum du dartana filla noye watta ko tawe himɓe hono acciti gollingol sukaɓe fotani nadde golle ɗum sukaɓe famata noon ni Argentine to wonto ɗum waɗa dow filla ko darto hono fawara joni oɗo batu leyɗe kewɗe woni ko himɓe mum jeeyi pottoye toon ɓiɓɓe leydi men Niger to kono jeeyi pottoye e oɗo batu Mahamadou Moussa goto e fane hawjiɓe fedde droit dow filla ko darto accituggol hono fawara joni to konda ni gollingol sukaɓe leydi Niger. Nani ko haalni bandimi Rouketou Abdourahmane dow filla gollal sukaɓe ngal.
La situation des enfants au Niger peut être
saddormaji didi sukabe famarbe tawda der leydi meden beda aranengel wona be fu ngatta jande didabengel no talkaku rafichede ko abirabe mabbe tawda ko atta be ngattata ke jande mane be accite jande der lawono majjundu watta ko negon be charde to modi be nanga no ngatta be piide bara mane be nyaabe ngada golleji le badeji to be ngattete yani boni der leydi e leyde yasim den e batu joda kale ngu min ngadan jamtugol si gila mawdo gaddo teedo der hitande ful ko tawe yaadu yeso heɓama far sukaɓe famarɓe ɗiɗu handi du e sigila lobbo kisino sukaɓe famarɓe ɓe gollinon
sortir les enfants du travail des enfants.
Non ni far région mo difadu konna horeɓe leydi hoƴino lawol dow filla hono fawara joni illu rawane nde endan dow singude lekkoliji laati du konna ni hono ɗi gana jottiɗi ɗum won tawi waɗi lekkoliji mbawɗo natorede le wakkati muyaɗon enda ɗum ɗo lekkoliɗi du konna waɗna kana gam batte himɓe doggoyɓe leyɗe mumen na du konna e nder wuroji mumen gaɗi joɗi e leydi Niger gadi tefude faaba on enda ɗum waddi ko fawade jo du konna lekkoliɗi e golla muɗum min jewdi biteɗo Hassan Hamza nene Hassan Hamza o enda kaw directeur kawjiɗo filla jangguinol ton enda nani ko a haali e dow fil ɗiɗo lekkoliji noɗi goni ɗi gollira bandimi du konna fawade joni mbiyeteɗo Moussa Hassan kam wona ko yewti ma janguirdeji l'école hembre e capanɗe joyi e go'o kañum woni komin maɓɓi ko herro e Komadougou Yobe ɗin ɗon duwol egguinama ɗi korama dow lawol manggol ɗum ƴettina lekkoliji keme ɗiɗi e capanɗe tati e jeenayyi sukaɓe ko janggote emum waɗan ujunaji capanɗe nayo e nayo e keme jeeno e capanɗe jeɗɗo e joyo illum konungu warayno saɗorma no woodi gam sukaɓe warɓe no gatte golle kaliji ko wiyete poivron ɗum endam lekkoliji ɗi fuu sa ƴeewi ɗi gona hakkunde meyne sorowa kañum e guinguimi hande nde mosala waɗi e majju sanne saabu lekkoliji goɗo atta heewi pet to wiyete garin wanzam no woodi ko watta himɓe ujunaɗi ɗon tumor atta no woodi ko watta ujune e keɓe joyo janggoɓe joni wakkati mo kalte o soogueji haɓɓiniɓe no gonno tewta hakkille fukkiko tawi jooɗe ko e nder nokkuyiɗi fuu région jeetati leydi Niger ɗi ɗiɗi ɗi kañum ɓuuri jangguinde sukaɓe rewɓe région mo ñamey e région mo Difa.
Ɗum woni dane HCR fedde leydi duniyaru hawjine fille feroɓe leyɗe mumen yaaɗo e feroɓe leyɗe mumen tawaɓe ɗole leydi Niger.
Ɗum woni dane HCR fedde leyɗe duniyaru hawjine fille feroɓe leyɗe mumen yaaɗo e feroɓe leyɗe mumen tawaɓe ɗo nder leydi Niger. Fedde de illa tati lewru mai hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi singi gollirde mum Agades.
Ɗum e fedde HCR de singana
fedde de singama gam heɓande feroɓe ɓe ɗuworde e waddandeɓe balla
moy adete hano perowɗe leydi mum
neɗɗo dogguɗo leydi mum de wawa soƴƴi nder mayri gam no hulato torre dalila diina mum leñol mum ñumo mum gam no jaahe parti na no jaaha fedde jingganore himɓe leydi na misali gam leydi mum no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗango de ni a ferowi leydi ma fa a wawa soƴƴi nder mayri gam aɗa huula torreɗa na misali gam leydi maɗa no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗango to fedde HCRD no wawi wallirima lamba amin ni waɗu ɓolum jeetati ɓolum ɓolum go'o ɗiɗi go'o ɗiɗi lamba amin ni waɗu ɓolum jeetati ɓolum ɓolum go'o ɗiɗi go'o ɗiɗi noddude lamba o fotay crédit fukkin hakkillo ma wala goɗɗo feere andowo a noddimi de a noddi gollowo amin gon famtinte no gaɗa ko keɓa balla.
nawontiri en jottake joni e yewtere pendinal mo studio kala ngomi haalani on haala hono fedde janngoɓe le koyten ISN watti hooreɓe heyɓe ɗum du konno ele ñalaɗe ɗeɗo ndenene kamiten Algabid Mohamed kañum Idaire kañum woni ko waɗa hoorejo o hono fawre joni fedde ISN nde enɗa o gollan duuɓi ɗiɗi ngam o gollan duuɓi ɗiɗi waɗi ko fande min ƴamimo o yewtanimi do filla ko darto golleji gonɗi yesso makko ko hoddiri gollam fa woɗa kanko e Mohamed Mama waɗi yewtere nde illu maradi.
Les attentes sont grandes, elles sont énormes, elles sont diverses.
Kulle de artumi ardimi den ide mauni ide cedi du ana ko jewta filla jandeji hakkunde e jandeji mawdi e fahande cigilaki golleji din no wodiri far jande dun don funa tawalen hande kulle fujja wajo filla jande der leydi men no suli kansane amma ko bur sulde kanka woni yobude sukabe jangobe cedi jobdi mabbe e cede mballitare mabbe le wakati kandudo hunde non ko no wadde sadorma sanne le majum didabengel filla nyibdi ji latidi hande miden jidi tawe di jottinama yaade tawade le lycée e collège uji din kambe le jangirde université dem tatabangel ne balla ko tawa hano ko darta der collège uji yaade lycéeji e le jangirde université farsigila jande mo wala no yottinede handi ondo denne de fukulle non ko hande gommi de tefa gollude do majjum wodi du fedde amen de illu duubi ujunere e kema jena e chapande jetati e tati no andi e iri torraje di amma abada dum golli raka foti ko bandimi bagale mala barado kando ala etinare nde ardino do fedde amin wadi go ba goto amin dekitay domum kano min tokkitito lawol fu kandungol heba kito on wade fedde sukabe jangobe bibbe leedi Niger ndomi tawe wadama kazi mi dandi ko dingal mangal ko kami mi ardina kenana nder wakati mo jinganol hakkeji sukabe jangobe mauni sanne batte sador man no tawa lemun illujo mi hojani aadi sukabe jangobe be e filanade be mosala do sador maji ko be tawa lemun on gam hore hal hawrinde de woni jonde jam e portal chaka ami
ko sulla sondalabe
do do hon ko habarimi fulfultili hande sey wi keddi jam are waddu ballaga mu mi hora yeto assalamu alaikum mbalenta jamwali
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Agades
Do Radio Sara
Lamba Chapande Jena Ejedi FM
Alit
Do Radio Kausen
Lamba Chapande Jena Enai FM
Gingimi
Do Radio Dilerem
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Kabalewa
Do Radio Mambio
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Dogonduti
Do Radio Dallon
Lamba Chapande Jena Didi Tobere Jetati FM
Walam
Do Radio Baru
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Tera
Do Radio Liptako
Lamba Chapande Jena Ejetati Tobere Jetati FM
Dokoro
Do Radio Muria Dakoro
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Nyamai
Do Radio Scott Mukwartaji
Lamba Chapande Jena Tobere Jenai FM
Madawa
Do Radio Sarawnia
Lamba Hembre Didi Tobere Go FM
Tanut
Do Radio Damergu
Lamba Chapande Jenai Ejenai FM
Studio Kalangu
Kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawat on der duniyaru do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
No welcome sanne mi do feccide dum Jirozein faya dolbel
Mayne sorowa warde birnin gawo
Kettine Studio Kalangu do radio modo
Studio Kalangu yadu leydi Niger